ZLatestMusic.com.
Set.
Popo Z Dem. Kazangan. Polyfam. Your body wava. Now to the world. Put a tear on drama. Waliwala.
Kuza kukakirizo ni akuli na pwalala. Fula tila wantama, wende woni kuweza waliwala. Maybe I want no drama, kuni wana nge anangana. Kukuza kukakirizo ni akuli na pwalala. Chole I want no drama, na nishmuzi wanichangana. Fula tila wantama, wende woni kuweza waliwala.
Luba babeli kono sweli wachatinga. Phone yao sometimes aniliza wakatinga. Waibinya una kwa tukweni tuminya. Ulibala kulikina nileka za kukina. Winzi bize usweli kunichitinga. Aniwuza kutanzibi kuchiringa. Uyoleksa kwa matrike kwa katima. Kifoni tabe kwa tenlifa wantima. Wanisetinga kizabu kubaze fukutilwa detinga. Wanigonga unisia famastina. Nika kutinya
alabaka pili phone usukwa
katinga. Antoku kukosta wena ukwa pilu yenpae kile posta. Anikota sokona anifosa. Naziva ni gainto kwa kule kama riposa. Makwenya ni vakai na vaposha. Watambeke phones like wena fake upusa. Musalaka natoku kuipusa. Waziva ni gai ya kwa nile kale ni pusha.
Sokona anicheza.
Kuza kukakirizo ni akuli na pwalala. Fula tila wantama. Wende woni kuweza waliwala. Baby, I don't want no drama. Kuni wana nge anangana. Kukuza kukakirizo ni akuli na pwalala. Chole, I don't want no drama. Na nishunguzi wanichangana. Fula tila wantama. Wende woni kuweza waliwala.
Wazazi ya muwa metu metu fast pon. Bobu sile chwana kiku meka meka. Mswale liti halu yen kwa mko weko. Kaya kito mswala mtavati pao na phone. Umusali wafala paniku nyezi. Nizoli fatuko mutotu nena nisinye hezu. Kimpotele echwa ni bakulu na form tezi. Mabaka kea alila mabeli muntufa ulezi. I don't want no drama. Kikuwe na koku sinyelwa drama. Onla tu tuanga andia mchangana. Waliangana. Muisingo ni mandu ifama down. Luka mipocha lito musala kaluva down. Top and down bakufile nifata wane. Nivata kuziva kulikimani ya kufeta wana. Sometimes wani komosanga ni nyezi. Kona wezanga hinge ya ikumusa. Mamu wafokutina wani kumisa. Nika kupisha mwala palaka ukute kumina. Spoilfame.
Kuza kukakirizo ni akuli na pwalala. Fula tila wantama. Wende woni kuweza waliwala. Baby I don't want no drama. Kuni wana nge anangana. Kukuza kukakirizo ni akuli na pwalala. Chole I don't want no drama. Na nishunguzi wanichangana. Fula tila wantama. Wende woni kuweza waliwala.
Yeah, bige komesa. Ola oti kawonke. Aisha, bravo, Demundo, I got you. Legacy in the making. Rand Black, my story to tell. Asian is smoking. Young Africa. Selele, Punta Street, Big Niggas Spot. Rick Lama, Gaza, Street Gang, Fresh Kids.
ZLatestMusic.com.